Jaja must come back. Or got by a London Joe Skepta.
Only go, every do go. I feel a man, I never go. We them boys, I never go. I want 80 Lord, 80 Lego.
Yo, yo kwa pepata, 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 Chisum, I done well connected. President J, we're elected. Geno Achebe type of talented. It would have been my name the cemented. For the mother of a passer aside, to party for the new gas, what I want as I'm all apologize. Every level cable got to rise, I ain't on the little tonight. Skin never book on the